Well-known polygamist and businessman Musam Seleku says one doesn't need money to be a polygamist. He was speaking on podcast Affirmation with Sizwe Blose. He is known for his reality show Uthando Nesithembu on Mzansi Magic.
Imali idlala ingxenyana ni endabenze zesithembu.
Uyazi into eyenza ngikwazi ukuma-understanda mina lo muntu ongenamandla kodwa ofunayo. Eyokuthi baningi abanemali kodwa lesibindi anaso lo muntu abanaso. So that is why amakhosikazi awehlala kuma townhouses iintombi zabo because abakwazi ukuziveza ekhaya. Kanti lo muntu lo has nothing to lose but akanayo imali. Unesibindi kuphela. So uthi ngesibindi sami ngizoya ngaso kokhuluma nabantu noma nonkosikazi wami ukuthi akavume ukuthi ngizoba nesithembu. Uyabona imali. Ayikwenza ukuthi ube nesithembu. That is why bexova udaka labantu abanemali osomathenda. Abasoze baba nesithembu ngoba benemandla. Imali izobalekelela ekutheni bamanage isithembu. Ukusho ukuthi kufanele kube isibindi sakho kuqale esisebenza ngaso esikwazi ukwenza ukuthi ube nesithembu. Kuyima ke imali lonayo ikusebenzele ekutheni ube nesithembu. Noma ungaba ne-amount engakanani imali. But if ungenaso isibindi, kohlwa, you can't have isithembu.
Reporting for Chisa Live, I am Bulelani Nonyukela.